kulankan oo odayaalka dhaqanka ee degmada Xudur iyo Lagaadeen wasiirada wasaaradda amniga iyo cadaaladda ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo dhawaan tumbo ka sugnayeen degmada Xudur iyo waliba ujeedsi hayay sidii halunku deerilayay shaqooyinkii dhawaan ku dhiyeen degmada walibanaantii u soo dareeray kulanka liska afgurday in dhamaan dadkii ku dambeeyeen shaqada degmada ku dhidhay la ka wareejin doona maxkamadda si langmarsi cadaalada ankoreen gudoomiyaha degmada Xudur iyo waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka ee degmada ayaa ku hadlay muhiimadda kulansho
ilaahay caafimaad iyo kulmiye hanibadkiyay uu caafimaad qaba nisaan ayaa ka maasan kulli aan hadalka lay furay mooshi geedkii oo nayto qaabka insha Allah dadka oo mudan ayaa si doona dilaer ee doog lay furay hadhowada odayaal mas'uuliyiinta sharafta leh hadhowada saldhiga degmada Xudur ka dhowada kulli barlankii shalay la lahayay aniga oo mar barnaamij madun ah shartamnin walaay ku qabsoomiyaan in la siin faahfaahi yageega barlantahay insha Allah kulli barnaamijyada la siin faahfaahi doona doogina kulli meel sanin ku socde
baad salaam saduus gudoomiyaha sheegi runtii horta ADA ama hadsinin maayo mahadna qayb Cabdullaahi taliyaha qaybta booliska gobolka Bakool iyo taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha nood sugida ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada maxkamada ciidamada qalabka sida oo runtii geega hoolo una ku dhiina hooyo aan haada lahayn geegan in kasuur gala lahayn Rasuul sallallahu alayhi wasallam ayay maalla yashkurinaas la yashkurilla marka meelina walaalyaal oo mahadsantiin hoolo faylin oo geegan in qabsoontii iyo fadhiga oo fadhiin ee diidan ka mahadnaqaano intaas badisha meesi gaar ah mahadnaqay odayaalku hortay fadhiye oo runtii hoo laantiyo iyoon geeg hoolatan la handeeri lahayn waqaasatan malaaq guud ee beelahadamo oo dhiligaana fadhiye malaaq maxamuud runtii dhamaantii jazaakumullahu khayran alf marra shukran
ilaah subhanahu wa ta'ala ya mahad skale oo maartay maanta halkaan iskuun keenay anagu caafimaad qabna oo caafimaad ku soo toosnay ayaa mahad skale waxa kale oo mahad skale odayaashii oo maartay brihan nabadeentii iyo maartay isdhexgalkii waday ayagina waa ku mahadsan dadaaladii ay muujiyeen aan ka dareemayno maalmahan imaan ilaa hadirtaan doorkii ay qaateen waa door muhiim ah ay loo baahnaa
dhinaca kale wasiirka wasaaradda abniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Hassan Cabdiqaadir ayaa waliba u soo faafay ujeedka lagu laayay kulanka
kulankan wali lahayay in uu aragno saraakiisha biliiska oo baarista ka soo otay in hirinyeen in kala walaa haddu ku dambeeyay mal san aradoono ama hebla aan hirinayn ama walaa oo san aan ku dhamaato fadaan shaqadiisan ka jirteen oo isan wadeeno suluux ahaay oo dadkii helka hayay wal shal tirsaday la ka xalliyay waa waleen in shaqtan ay istaakol seen ka nagati in saraakiishi baarista ka soo otay mihirin la san ar handoo yin walaa karakter na saraakiishi hirinyi xeer ilaalintana shaqadii wad hamiin maalan maalanta baarista bilaabta ilaa ay hadda wadmana ku dhamaan cadaaladana wali la faday in la samanaado horey wali in ka balanayna in lagnana nin eexna walaay arada ku dhiiina la ku cadaalad fal walaha soo doona la ku horseedo yaa otii sugahay la ku duula maalanta uu koyni i dhatin isigna ka jartaan unuuna ka jarn dhinii kanu shaqo far badan ku qabsoontay maxkamadii iyo heer ilaalintii uu hooleeyay in xal saarnayna shaqadii oo nuska ku jiraan dad badan oo eedaysan ayaa ku moqon si oo nin sheegan hasin gudbi doon walaay una islaana odayaasha ama ka faylahay in la gudbi walaasin gudbi doona
hana kumida beelo degayaan degmada Xudur iyo muddooyinka in ka dambeeyay waliba ku dhax teegnaa shaqo qoyin degal